Lusaka Studios Music Records. I like it. Baby Lot on the beat. Baby Lot Music.
Download it from mylovedeadmusic.com.
Kanono! Jangan kau ada wonten bangun. Jambani kutava.
Bobo kama lapa ni menda. Long time so ni panga media. Jile kawanda sinima seka. Kalapa kanjala umunza kachine matienda. Yotwa sika tumarapa. Jine chiule mwavala malapa. Ena umuni wa fake. Long time so ni tuwa mastake. Ia gazi na tufenteka. Tulipe mbambu na tufendeza. Pa street waza kuuza. Kutika nono sama rusa. Funsa. Usaifa mwasha mulilo. Mweze pando mwadeta malilo. Kendele weosa ni chingi. Miramba za japa kawina kachenga.
Miami niggas in the house. Yeah, niggas, Jay, Blow, you get it, Miami.
Busy cooking, mungandine chef. Beating in sima na jela beef. I don't wanna make a long time. I take my time, I feel the beat. Then I eat the mohapa, got no sight. Whoever in the way, give me some space. Don't wanna less with the boy you crush. Before the blonde, you can see in my eyes. Lote ni ponye musaifa. Bena malapa bazafa. Nibateya, dine trapa. Umumuli be survivor. Maka ya paya bapaya kudala. Bayopa mufana kalibe kuyamba. Before ine uja nadia kudala. After ine uya libe vokamba. Nalipe
Nama pass ya msaifa. Job kings. Long time saifa.
Malapa ni shete anotunya ni babo. Saifa tapaya mabazi ni dabo. Vena bakufa takumba na grevu. Dawa malapa bari niri blevu. Kozi ni paya malapa olofoba. Na yeza kuflow wanokuwa na muflow. Kivoko na revo nona chibereshi yeah. Na futi tapaya nona chingereshi. Dawa mugemu fulu vistimu. Wasiriko badi dope vistimu. Munga ni pompi ni bwera na pressure. Leka ni gwese malapa na pesha. Vena bapisha kumbuyo basara. Sini uoneka ni levo mushala. Nipe mapiti mabazi ni chuse. Zine fumu mugie muto fika na tuzi.
Waichi in the beauty. Your guestry stand up.
Muno musaifa na pala nsomba. Nange na JD veve ni sopa. Long kiani wose badie waona. Bafana wayopa kukonka kumbuyo. Monga sangoma. Dine kasimbe ndimwe maplanga. Lika mishube monga chikamba. Piti na ngamba bafaka chikamba kamba. Muno musaifa under age. Nezo funa bifu ime muleta vechi. Natuma flozi tuwa nututo primisa. Simu mvela mavesu yalu ya misa. Musaifa muwa pia bambi. Na puka ni chibiri bi. Asa ni chila muno kaya. Dile chikayo haraba na kaya.
Lofa Afro.
Musaifa nangena mwapaka wakwaya. Kroya ndalama malapa ni makwacha sone na menya. Simunga tiamangi sejunya nema mwalema. Mulikumbuyo monga ni nyash. Long time ni mwasowa campus. Roya vipuku siipa sa chance. Mulina mwaini ma 85. Ngalamu ya uluma. Mangani midi ndine sunguluma. Sina sile mwayambo tutuma. Mulibe mafanjenu walichika yuma. Ukamba niwe mkari. Saifa ni ndiyo nafaka mokari. Nenzo kutambila niche patari. Mwepia chabwela chivanda yopani tawani.
Aninuli Jee Terebuya Wapia Fresh Niggas I got you.
Aninuli oniti. Wagai mavundula sangoma. Very talented demon. Baby loti pangoma. Nivato wa monga suba olomuli. Kwena pita balili no pasa mwani. Uti wa the past mwonga pika chishara. Nibwela onde dinga istute pa chishara. 24 inch kumulongo chimushanga. Muntu obeja na fura vima pranga. This dura nwina mguys bodini mwonga kuluza. Nino iwe flesh ni wing. Iwe saifa na radia marapa ni futano. No joke pa maika ni duli ni posano. Ono wese vanga tisede buta fidu wapo. Nikavoka ni chingangu marapa wako wapo.
Yo Popstar 76 Pop nigga. Na no.
Awa barapa watoka mushanti. Walibe mashati kumbuwa mapanti. Besili hoti wa fole mapanti. Saifa ya dewa kwa salama magma. Olola wa anko mufole manako. 786 ifunika kodi. Niweze mali, nisese mali. Fake niggas, wrong turn. Pop star, hawa marapa wana pop down. Mkali wa kwanza rock on. Mwezi nye madog. Mkali wa viwaro mitoko. Marapa wamechoka wamenoka. Popsa umtima na devu. Wambie mimi kiboko. Watoto bado kwa lepo.
Ama but my business. Jamba kutota shiwanda chapwera. baby lord, ladies and gentlemen. Catch me.
Unaona fukuti producer weso wene apanga beat futi no panga flow yo wawa ni donya donya kunganda lili kuvia pimwe mukalipanja flow yanga kaleza ni media na mipima dimwe tumeda long time kaleza ni paya olo ufowe ni gwira lo paya imwe bafana madele na celebo delele cheni mwalenga buferepo moto kumba tita ya butali dimonga virgin flow yanga ilitai bagai wajabu na media usaifa ndine wena kuta flow stick like safelik acid, you can't bali me my nigga Mercedes.
Yeah, Justin J, Festi Pone Pone King. King, get up, get up.
Long time, long time, nigga pangana nkutunga mabatani Musaifa ngasi na kudye mwai Tishi na kutachigero chako Pera makembo valila matangzi Yotoromea ritomasi nigga Ulapa vichani wenzalazi I'm trying to impress jealousy Ine ni kadyo sublema DJ Akipanga sana pange mushe Aswea kunidia nikana mai Aswea kunidia nipaya mai Nigga wapia katemo kumbuyo stia Skonki na chola pagigo na kuila Who is the next DJ na kui Andine ovute nga samu pa test
Yeah Yo ibato Umeayuta
Ra Ibato nangena nantete medika za Musaifa simu za kamba Na buira na nzeru za india tiki mzanya ula na mumapra Mapaka ma ex kale za second chance simu za tamba Inovuta kuni janga lemoni Musaifa ndine festipone Nangina kuchosa madimoni long time ndine testimony Nina ptoto mind inga ni devo Musaifa mumulibe na levo Ibato mwaleta ni no size ulo mwapaka wana ma under 5 No messi nilibe ni neba ndinovuto pushing anga kuleba
We're gonna have a problem here. The supersonic. Yeah.
Cypher inga mveke Chinese Munga wed songa pa shot ya S Apana siyo rapida kupaya mfuno Nela tumarapa wanto ta fest Nivela telephone at Viper Endesa ubrelo fuck let you ili proper vest Nipunda te we gonna have a problem here Na nababosa kuyoko na stress Nendine naked truth Munga Taylor James Williams and move the suit Iwe nga tend you a cook Nipike mushe bati usa ni test the food Balot you are saving at the place of food Kalibe kutia God bless the food Apa magelo ni social distancing Ni yopa che ibanga ni jese fruit Yeah
Downloaded from ilovezmusic.com
Lusaka Studios Music Records
Baby Lot on the bridge